waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
duhur wanaagsan, isniin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. maanta waa isniin, ay taariikhdu tahay 2 February 2026. magacayguna waa cabdinuur ismaaciil. qodobada warka maantana waxaa ka mid ah: qiimaha guryaha oo kor u kacay bishii Janaayo, waa guryaha Australia ee Iran oo ka digtay, cawaaqibta ka dhalan karta haddii Maraykanku weeraro, iminkana warkii oo dhan. saamin cusub ah oo la sameeyey ayaa muujinaysa taageero weyn oo u korodhay xisbiga One Nation. xog cusub oo ay soo saareen ururka la yiraahdo Red Bridge ayaa muujinaysa inuu xisbigu kor u kacay 9 dhibcood, isagoo oo gaaray 26% boqolkiiba, sidaana ku noqday xisbiga labaad ee ku xiga xisbiga Leyborka. sidoo kale hogaamiyaha xisbigan One Nation, Pauline Hanson, ayaa noqotay hogaamiyaha ugu taageerada badan, iyada oo heshay taageero ah 38%, taasoo xitaa ka sarreysa baa la yidhi taageerada ra-iisul wasaaraha. xildhibaan Darren Chester oo ka tirsan xisbiga Nationalistka ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu motion soo dhigo kulanka xisbiga ee galabta oo dhici doona qiyaastii 2:00 ilaa 2:00 duhurnimo ee maanta waqtiga Australiyada bari, si dib loogu dhisa, buu yidhi heshiiskiisa bahaysiga. qoraal uu ku daabacay bartiisa Facebook ayuu Mr Chester ku sheegay inuusan la tartami doonin hogaamiyaha xisbiga David Littleproud, laakiin uu rumaysan yahay in loo baahan yahay midnimo si uu xisbigu diiradda u saaro horumarinta siyaasaddiisa, loogana fogaado mashquul iyo khilaaf gudaha ah. dhanka kale, xildhibaan kale oo ka tirsan Nationalistka oo la yiraahdo Colin Boyce ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uu Mr Littleproud waa hogaamiyaha xisbiga ee uu yahay caqabad. qiimaha guryaha Australia ayaa kor u kacay 4.8% bishii Janaayo, sida ay muujinayso xog ka soo baxday shirkadda falanqaynta suuqa guryaha oo la yiraahdo Cotality. celceliska qiimaha guryaha la dego ayaa gaaray bishii Janaayo $912,456, korarkaas oo ka dhashay qiimaha guryaha oo inkasta oo dulsaarku hooseeyey haddana muddo karaar qaadanayay. agaasimaha cilmi baarista ee shirkaddan Cotality, Tim Lawless, ayaa sheegay in magaalooyinka baaxadda dhexe lehi sida Perth iyo Brisbane ay yihiin kuwa horinaya karaarkan cusub ee suuqa guryaha ah. hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khumeini, ayaa ka digay in weerar kasta oo Maraykanku ku qaado Iran uu horseedi doono colaado ku fida guud ahaan gobolka. xilli xiisadda u dhexaysa Iran iyo dowladda Maraykanku ay sii kordhayso, Ayatollah Khumeini ayaa hanjabaadaha militari ee Maraykanka yaryaraystay, isaga oo sheegay in aan Iran la cabsi gelin karin, si adagna uga jawaabi doonto haddii lasoo weeraro. rajo ayaa sii kordhaysa ama ka sii kordhaysa gudaha marinka Gaza, iyadoo oo maanta oo bisha February tahay 2 la filayo in dib loo furo xadka Rafa ee u dhexeeya Gaza iyo dalka Masar, taas oo qayb ahaan qayb ka ahaydana dhahdee heshiiskii xabad joojinta ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas. warkii maanta oo isniin ahna intaasoo ku dhan yahay.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.